Young mama, chicken. It's number one, baby. Bandi hub, kwanza toa swara. Safisha roho kuje kwa umengara. Ndaileta vlo utakam kwa unataka mbaya. Ukileta mandiro utateleza we ni fala. Weka yote nje chini minta kukip posted. Au mafalanki wa solo na wachai wote. Loki na mjini ni na cause problems. Nataka salamu leta jambo ni kugoto. Do what you gotta do na ujua hakuna hongera. Jusquizika nairo yiko na mambo kambotela. Yesu tia kuzaliwa ya Cheryl Gabriela. Nyuma yake ongeza ni bahandi alikuwa Taylor. Ni badondo ni koju, rozenyo ni zaudu. Bombo staki kuwa good, fuck it I'd rather be rude. Wesema mimba ya bora I got a good pum pum. I'm a Gaza babe, na kusho mi Gaza full fee. Mischana ni doo, kani joker you can't see me. Kabla ni kupe, lazima ni kutax mimi. Jua heta wako ukilewa na ye, make sure uzimi. Body tea, then kakiti ni tight kao chumi. Najwa mnangoja chorus, kwani miudu. Kuja na doo, sinats, I got the juice. Vibe mi ile tu, stingo ndio ni Webe bala wama miki taka na kudi. Ground ya wanare, senje tundi ya serikari. Tukiwa ground magiz, mblaina na kula mabari. Luku nza kiposh, maizanta kupiga court. Kwa tunafanya hardcore, apa jua na kukitu sauce. Mrazi mperembe, mwachi ya po katikati ya korido. Lafu mkembeshe the thing, motherfucker to my dome. Boy ni fisi na stingo na taka wagidom. Yuki ni vunjaro na kuvunja mguu, you party boy. Nigga ni light skin, anadai ni mpesan. Kijana na futanguai, anajiona Batman. Ukinidai na pangamboki kuchai. Kani smooth the way to strike. Weni kangezo ni fight. Mini dingolo jugizani I see you. After nime kuspecte tunadoza I see you. Fuck you.
The mix we got.